aynu ku horeyne wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in ugu yaraan laba qof ay ku dhinteen iska horimaad hubaysan oo dhexmaray koox hubaysan kaas oo ka dhacay control of Gooye. Faahfaahinta warkan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
iska horimaadkan oo socda muddo kooban ayaa ka dhacay iskooska control of Gooye ah meel mashquul badan. Faaq hubaysan oo la sheegay in isku haysay gaankooyinka buseeja gaadiidka lagu raacay halkaas ku dagaalamay. Isku control of Gooye waa isgoys mashquul badan oo isaga kala gooshaan gaadiidka gobolka Banaadir. Gaadiidka soo gala magaalada Muqdisho midkaada shabeellada hoose ayaa halkaas isku dhaafa. Ilaalinta kuwa amniga ayaa u sheegay fiyo wa dhimashada laba qof, waxaana mid ka mid ah haweeney doonaysa inay ka raacdo gaadiid goobta mashaqadu ka dhacday.